se imwe vengile imwe muli uko palameni washana bwino ilelo ale wina 100 kwacha halo halo halo
halo
halo halo halo
halo
halo halo halo
halo
iseni mupepi dumfwa
imwe
iseni mupepi dumfwane
imwe
iseni mupepi dumfwane
imwe
iseni mupepi dumfwane
imwe
mwawela mwe bachichelela Ukushana lupiana kwena ukushana lupiana kwena ukushana lupiana kwena ilelo ni mwevo uno ukushana ilelo ni mwevo uno ukushana wanu te kuno another day ni kumbi yo finetie ichalo chonse wanu te kuno another day ni kumbi ilelo takuyati walifinya kuyangusha ilelo takuyati taulile kushana ilelo takuyati Daulile Kushana. No tu la ve, tu arisiti, esina